Square Music.
Kwanza rangi yake mfano wata usi ndege wake, kukukununa kwake akinuna yazidi kuwa mwake. Niongope, niongope ukisintanuna, niongope ili mradi tuwe na furaha. Niongope, niongope ukisintanuna, niongope ili mradi tuishi kwa furaha. Na mini nyuke pamba unipera varava, nijione ndo mie, nikiwa zangu viwanja, nijione mjanja, niwe na shaini mie. Basi njo, nakupenda vibaya, basi njo, nikikwana na kwaya. Basi njo, nakupenda vibaya, basi njo, nikikwana na kwaya.
Nifanye nini mie, nakupenda my sweet oh, baby boo. Nifanye nini mie, nakutaji my girl, baby 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 yo.
Nifanye nini mie, nakupenda my sweet oh, baby boo. Nifanye nini mie, nakutaji my girl, baby 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 yo.
Tabasamu wadhimu, ukarimu na kushimo, na muhuma ya karima, azidishi ya timamu. Usini ikiribu, nikapata dabu, udhaifu wangu isiwe sababu. Ona na kupenda na penzi letu, nikama maji, iyo tuama. Wasabazi tusiwepe ya kusema, chunga nitunzie jina, naomba nitunzie jina. Yeah, sheri wa motema. Nifanye nini mie, nakupenda my sweet oh, baby boo. Nifanye nini mie, nakutaji my girl, baby 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 yeah.
Nifanye nini mie, nakupenda my sweet oh, baby boo. Nifanye nini mie, nakutaji my girl.